sekirabe don bo don tawede le malifu e mangal mudum juuti on sanemin landiki jammo don wattu joni min kertini ki jotaldi yimbe kedibe min nokkuno dirta do kuryan sakanya fanno jottoyo bombara moni mi joddi do e baylo tafa nyalaade nyaaji nyalaade nyalaade do ande jungalaado no mabba baydo ko
misli baswana jawndo fe
wono biire tenno ko watte hirande hana jengude sene wattu jungo ma yaade bosu o
fe fe hana jengude ben umaru wegol hem don so wari juude bosu e mamanna hal kawtal hayebe woni tubugol horejo mabbe kanko rojo keso o subama bangal manda juubi tati mini mag meden yontarnde be mahara habbo sida tutan wiide sukabe buri fufujilde do nyaw o bangal finata e mamanna hala nafaka ben birada madun chofe gelluji to burda be ton umaru wegol
hayebe ko bnodir CNZ ko wattu jono be chobi ki president mabbe kesso kando wadde duubi tati nokkoli tata wirde sembese ko
don tigi mar waga dum wadi tiagal batu mabbe nyalade noga e noga go december 2024 bamako do nenno horojo ko so bami adi hinnadi salaji e gurdudi bangal jeunesse leddi mali be hollibi be hulti wide hundo lendama no fevri be jetti dunno golle o
fa kebe famtaade kedden Ousmane Niali Boule e Sita Sidibe
gobal kessal fed de conseil national des jeunes ko ardin yo dokuneral juude yalla di dallaji di sukabe joko jogidi anakabe nan jokala suri Ibrahim Misise hore jokkeso CNG bami adi wida haboto e rafi hebugol sukabe golle
nous allons travailler pour renforcer
me waram dokundira jut me gollida fa handen menen kan e bala halfnabati golleji kay hayebe leedi malfu me waram fiadda biri hon hayebe leedi malfu natato dana wotere so dum wadama ko heewi amen heban gollal yogabe du heban jokkat tati ko nafata do en faabe anta bede jogi nafa le hayebe leedi mal
dans la gestion de la jeunesse malienne
dartube lambe kebaybe ti horeje keso Modibo Keita horeje conseil régional jeunesse nara dartuno do lamare conseil national des jeunes wodi tivide wodeji di ngadirama do labal
la commission a très bien
walla jinane fi dabiriji fa handen yalla i woteji ana wadane wodiri parti torta fo matele mudun cegane wotidi wadane homo fu dokunduri juude menati dana wotere sab titala fo mataka cegane jabbi wotiji hokka homo fu jabbini jabiji hokkadi
on a tous accepté le résultat
o biro keso conseil national des jeunes imbe pantadon didon ngoni e mudon mahani lamade dubi tati
dido kabaruji fan ba hebe do page facebook kanye compte x sidio tamani kono ayri bangal rewbe kany e bomino kany wattirde koybe mudde yalla jam e dejjere dumirdan hebe leleedi meedini don faana battu jaddo ba ngad leleedi meedini ko noddir forum national des jeunes fi leleedi malindi sembese ko
non tigi mar wagalum ben hayabe su bangal rewbe wodo futama hen bangal ben nafkaaji bilidi hotakul jam cellal gondal ben hun tangul hore hakkeji bibe adama e ku nande mudu
fedde noddir réseau national des jeunes di mali kany ngad o do golle ko fuddi le noga e jagom lewru december dun timman nyaloma hande no kebe famtaade kedden mo kanko noddirte Aliou Gueye o yo kanko laami fedde noddirte na ZMD ko ma sifido hen
notre objectif
fanda amen yo beedude dumbe de sukabe jokkolbe do daranaade ti dallaaji goddudo de mali sukare wube ngatta koyde mo ben ko baye fu do yirwinde leedi ndi tawe e golleji di fu ngada e bodo mo ben fu do sardeji di pawi di do kabaru denaagu gat imadraaji holli tangoji ala dewra ana beede wadde hakkunde be leedi ndi
reconciliation nationale
dun nabata yo tremede mini mag yewtere meɗen mini magde ngaran memde wattu jono ko hande latade darde hayeɓe leleedi meɗen yalla oɗo ñaw ana timma ley hitande 2030
gollirde mawnde humaniide haɓɓo sida hulti wiide hayeɓe ɓuuri fof yitude oɗo ñaw o ben hultama wiɗum capan tati ley temedere ben ñawuji ɗi fof yo sukaɓe hakkunde duuɓi sappo e joyi e duuɓi noga e nayyi
ɓe kollitiɗe le ko watta ko hayeɓe ngaran wattude le hen koyɗe muɗen kokka jamanede hakkillaji lobbi fa ɓeydireɗen faamu fa hande keɗɗen Ousmane Niali Boule e Sita Sidibe
sida yo ñaw nango caldiɓi adama o ñaw ana haɓɓi horeli leydi malindi andimbe torre o ñaw sukabe jokkolbe anan lani ni latade habbotobe o ñaw
tazi
me famina tan jamaran yalla be fama o ñaw ana wodi hudum woni o ñaw jaati hono neɗɗo haani wadde so reeno sabe o ñaw yimɓe ana han famnede de mudun sabi o ñaw sida so jamaran famu dum tan ko heewi dana sarre mudun
la contamination
sukabe jokkolbe be ñaw sida woni e mubben dentube ley fedde kanyande dum woni hakkilo mubben wadi fandaji jotto de fedde be nodir garandir ensemble mali ana wondi wadde imma daraji duubi kewdi joni brema jabate yo goto hore be de fedde
de sensibilisation au milieu scolaire
me wadi battuji modle ci l'école hone pire balo nanal mudun me yamir yokabe du wara peso me famtene robe ko heewi le lama sigaso si wottade kay me tewtirbe homa fottino wadja pesa gol mudun yalla pati bibbe mabbe sawa o nyaw
le bilan du VIH pour de l'RCPN
fa o tital hebene jogala do e hitande 2030 au conseil national de lutte contre le VIH sida watte hen ko e sukabe jokolbe be hollita goji gondidi wadede
beaucoup de ces mois
le lew dabbi nun menega e walle UNICEF me wadi imadraji mawdi me famantini hayeben do o nyaw sida me natli galleji tiagalmut me wettike le kirudu fu kanni kujeto jama pour hewde be fu be famantinama do o nyaw fata le kolde nanal mudu
chatbot de testo
mikintinde wide le hitan 2023 le yewto goji ngadaadi holtama wede be nyaw o nangi be ideke
ayo ko sabi wattu jone en jaran ko nayri bangal be bi hi hono debbo omdo fa yelti suudu mudum ka fu be mi so be mi fa debbo goddo an hurto sembe sekko be bi hana wattu de juudu mudde kaaki diide sembe sekko
non tigi mo wagol yadan be ro fam du ko war mudu kanko modu wosi sego dum ke fina tawa to ba flawto mon ko han kay amen musa be sidi be kedan fasta mo mum natu sendego
debbo sera do hana mi mudde kaake jombaajo idum waawi waddande jombaajo o torra de kaake jombaajo habbama rewbe liwnata mon debbo mo hurtinaka hana mi mudde kaake
de
ayo ko nayri bangal fina tawa hono mbirda do sembe kabaruji dido wotto jone en jara nokku noddirter burdabe de be mbi kosam gelodi kanya fa yotto ciofe mudum
non tigi mabbe golo kanko dunke fina tawa ben burdabe Mohamed Jean Pierre Tita hulti wide birada kanya dum ciofe de do kulidi de jujati safariji to kambe burdabe yeran be do famu kedan na festango alsisi
depuis très longtemps
ila ko boy le jarinto kel tamashek mbe anayara kosam kanya kibbe gelodi dum sakkonobe yolbere kanya donka doni mbaddo tobe gelodi le jarintu e jode kelta mashek embe kosam gelewol nafamu dum ala mawni san edum sawra nyaw doyur jabet henyere nyaw fofango edum sawra ko sukabe do de mudum dogata edum itta tempere chaldi neddo edum sawra do estoma yargol kosam gelewol elewi mabbe no way latat sababu hadde ko neddo chaldi mudum naywata edum mojji sanne do ele muingol sabuni sa muiniri dum shampoing edum jalbina sukunuma edum wawe hadde ko neddo sukunuma mudum samata du kibbe gelo torda fu wala imudum edum jogi ko nafata sanne burde kibbe bingel adam
dirin imen
dun nabaten birki sembe chaldi yeji ni zerde hulita werbe kibbe tikki mabbe do bomako do dum woni yaade ko dum wodata chan 2025
non tigi mo wagol kambe mena niger be hebi do ngomben tikki o sabi match nil ko be ngadi non bomako do tawino e alidu be ngad match nil 1 bi porto denno dum wadi latirde 26 mars bomako
en biya wottu jono dum won leedi ko duwarni kanya burkina faso dan gonde hebindirde le o do nokku goto
non yo hande de
yo hande jata wofo fe sembe se ko en biya so ni be kibbe be pi leedi ko duwarni tabe jabboto kambe du yaade chan
jawno fer ultim takawol jomen hande asawerende
do ngatten haddude kikida hande do kabaruji de mbiya fadi be jafi no konno be andirno do e sed yo tremet no dirten tous o grendan war solo do jeppi